music, yeah. Yeah, yeah, yeah. Alhamdulillah, low, low. Now we're looking good, yeah. Yeah, waloko wananona kolo, wanani follow, wanatama laki, oh, yeah. Yeah, sinabudi kukushukuru, dogo. Wana shimbia viporo, yeah. Sikwa zigandi zina yoyo, yeah. Mafeki nazi wana choro. Sige zipata tuso wana dokolo. Cartels on fire, wana zushemo viro vya joyo. Misiwezi ritaya. Mziki na masha kuna sakado. Me and my family na zidigolo. Kunima menipa kipaji na fo. Sanda kalawe aminasio. Kesi manager best, utazungusha kwato east na west. Aina kesi manager best, utazungusha kwato east na west. Yeah, yeah, ukinidoko na kutia singio. Yeah, yeah, ukinidoko na kutia singio. Yeah, yeah, ukinidoko na kutia singio. Yeah, yeah, hata kibogo yo. Hata kama wezi kutafuna lada na sikia zeni zokasuro. Fanya ni kama mna mumunya yangu ya chunia. Kuki moyoni kwangu mesha jina. Zuni usoni imepotea mazima. Mungu wa mani nilindie uzima. Moto shetani uniache mzima. Mziki na masha kuna sakado. Me and my family na city golo. Kunima menipa kipaji na fo. Sanda kalawe aminasio. Aina kesi, aina kesi manager place. Utazungusha kwato east na west. Aina kesi manager place. Utazungusha kwato east na west. Yeah, yeah. Ukinidoko na kutia singio. Yeah, yeah. Ukinidoko na kutia singio. Yeah, yeah.